X66.
Jay, once again,
G9, another one.
Love is what I see when I look at you. This thing I wish nobody separate. I go be your Mbappe, Speedy Beckham Pembe. I go follow your role to make you happy and cool. Now you are missing a hello. Ila nikiwana wewe najona tajiri. Baby unajua. Feel nailea juu, na paa juu, nailea juu, na paa juu. Na feel nailea juu, na paa juu, nailea juu, na paa juu.
Baridi mweza kona his, kama kikize dipoza na kiss. Haya baby, izo nyama nyama za kongeza na chips. Kiuno laini bila ya glis, wakitusumbu watu ita police. Mana wapendi.
Unajua misi na hela, ila nikiwa na wewe najona tajiri. Baby unajua sina hela, ila nikiwa na wewe najuna tajiri. Na nafinaelea juu, na paa juu, naelea juu, na paa juu. Nafinaelea juu, na paa juu, naelea juu, na paa juu.
Yes, I call you baby,
baby.
Oh, ah.